I know you're gonna dig this.
Memphis, baby.
Goddamn, Morea, Nani Peng, Orea, Missy Wizzy, Chorea, 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 Cape, Orea, Them Bebe, Orea, Missy Wizzy, Chorea, 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 Goddamn, Morea, Nani Peng, Orea, Missy Wizzy, Chorea, 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 Cape, Orea, Them Bebe, Orea, Missy Wizzy, Chorea, Chorea, Chorea,
Ati Booty, Unakam na Booty, Leona Panga Kumwaga, then Joti Kama Noti, Anti Njoki. Ile nyongi 420 mina mada hutuanga mamoshi sare doni heri ata unyonji heri ata umbao bebe sidi ndani ya koti basi slowly to my die story booty call imetoka town ya Migori Alejandro Orea ana wide day
goddamn Orea nani peng Orea misi wezi chorea 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 kape Orea lembebe Orea misi wezi chorea 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 goddamn Orea
Napenda yangs, sipendi games Mi upe wa face na shure si lames And again, uki hate Kuna kitu una gain, shure wako second base Shure wako siki mbizi, wiki mbili Dusha chiki chiki, dizi biki Mimi siti shiki, si shikiki Na nakula paka kama mishikaki Kasi pesa baby tena misitaki Ninataki ya akinataki Akina keti miwali niseti
Goddamn Orea nani peng Orea Misi wezi chorea 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 Kape Orea lembebe Orea Misi wezi chorea chorea chorea
Usifiche haga ndani ya buibui Prophet war kwangu ni adui Na madredi nimesuka hadi fudhi Shosho wangu anambio kama chui Wachanga 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 ujuzi Ubongo yangu ndani imeja upuzi Reception ya harusi tunakunywa uji Tunachoma kolo tukitumia kuni Kss 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 usiitike Kama unadeni usijifiche